na kupenda dada. Dusty donye tukorada, ziki zaga, zogo zio kuzaga. Swing na mimi na kutaka, swing na mimi na kupenda dada. Dusty donye tukorada, ziki zaga, zogo zio kuzaga. Swing na mimi na kutaka. Guys, hell of a night, hell of a night, hell of a night. It's a hell of a night, hell of a night, hell of a night. Swing na mimi na kupenda dada. Dusty donye tukorada, ziki zaga, zogo zio kuzaga. Swing na mimi na kutaka. It's a hell of a night, hell of a night, hell of a night.
Hell of a night. Swing, 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 swing.
Yo, 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 listen, yo. Ganji all over, kila venue ni na branch. Nikisese hizi ganja boza kitu ni meplant. Magova huondoka na kipromba maki punch. The evidence is that I banned it, morova kuna venye ninge banned. The kicho mwanga spendi squeeze rosko kwe mepanda. Kindly msaidie ni lefinje, hizo liston mwashe inje. Big up machizen wa reggae. I was praying pilot was theater asizi mendege. Siagushe yu ndege. Niko mechi disco matanga ya brother mazishile genje.
Nakupenda dada. Dusty donye tukorada, ziki zaga, zogo zio kuzaga. Swing na mimi na kutaka. Swing na mimi nakupenda dada. Dusty donye tukorada, ziki zaga, zogo zio kuzaga. Swing na mimi na kutaka. Hello of a night, hello of a night, hello of a night. Hello of a night, hello of a night, hello of a night. Swing na mimi na kupenda dada. Dusty donye tukorada, ziki zaga, zogo zio kuzaga. Swing na mimi na kutaka. It's a hell of a night, hell of a night, hell of a night.
Hell of a night. Swing, 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 swing.
Naona ni kama mnanizoea. Mchezo zingine huwa nipata potea. Tick, 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 Mungu nipe hizi tick. Two hands in there, vile ninasherekea. Tafunza kila kitu, mbona mnaona avocado zikioza. Misi wezi dance, juyo watu waka dance. Lewa swali, shibu swali, niyo tutaelewana. Sha
tuzikizani tafadhali. Muziki nanipeleka gambali. Tembeza mali kwa mali. Na kukazana ndiyo hali.
Swing na mimi na kupenda dada. Dusty donye tukorada, ziki zaga, zogo zio kuzaga. Swing na mimi na kutaka. Swing na mimi na kupenda dada. Dusty donye tukorada, ziki zaga, zogo zio kuzaga. Swing na mimi na kutaka. Hell of a night, hell of a night, hell of a night.
Hell of a night, hell of a night, hell of a night.
Swing na mimi na kupenda dada.